Certain news is due to commander.
Eh, eh, chunk you supplier. Eh, supplier.
Eh, sindo wale watu wa Trump au tumelelewa kwa ila za chapati na maragi. Kwa hiyo ambie ni mabusi zenu watu wa jia tabuku. Ha. Usijaribu kuwa tatizo kwetu. Utatatuliwa. Anikuju simsi yabu. You know, Peter. Mama, 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 mama. We got it.
Monte.
So, you know, Peter. Kaya pipi sama ancho mwendo faida. Katua kiki kachiki sakida si mwendo faida. Kamaliza taji pesa kushiba. Kirengia ucho mwendesha napaka na saushida. Kani kata 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 na mimi. Limu hangu si kwa mina lifrikija chini. Anapenda kubwa pendwa toto kama mimi. Andoto siku moja patela kugini. I don't touch kuflash outrush. Muntu na pija biti yani kama za dodo. Don't touch mislash kusach outrush outbass. Sema tena kile mbia
chamwendesha.
Kile mbia
chapepeta.
Kile mbia
chamwendesha.
Kile mbia
chapepeta.
Kile mbia
chamwendesha.
Kile mbia
chapepeta.
Kile mbia
chamwendesha.
Tumana mimi kuwa na demu sitaki. Kuwa na demu kama unapija penati. Upate ukose ujiwa ushapija one touch. Tumana mimi kuwa na demu sitaki. Kuwa na demu kama unapija penati. Upate ukose ujiwa ushapija one touch.
Whistle on the poor, whistle on the shirt. Leo macho na kengengenge, macho na kengez. Naga na kaka kaka kada dollar na wiz. Ash jump it put, eh, askelo na fish. Nini, leo nipo na sas na bili, leo na kushenyenta. Nini, weka mao check you menu na mta kuchekesha. Kanishika kwa nani, anapo kataka chika ni kama resi. Leo mia dedo miniona jay-z. Ash, 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 eh, eh. Squeeze and kitaka, taki dege joni sipot. Una danga danga vipi unatika nefataki. Tegyo kumwenyewe paka ni mshike manati. Tutojo mwenyewe kumina pesha finati.
Upato kusi, upato kusi, lazimu upato kusi. Mura mdo kusi, lazimu upato kusi. Mura, supporta maulana. Jomba chopa mkono u, mkono u. Wanchudu, baki na kare.
Zoom on Abela. Ash, ash, ash. That won't be in the video.
RAAAAAA!